Jokoritho mokwongo, 15. To koro owetena, adwaro paronu wach maber mane apuonjou, mondo anyisu tiende. Ne urwake kendo yie maru ochung' kuome motegno, bende en ema uyudo resruok kuome. To mana ka usiko uyie gi gima ne apuonjou, kapo ni ok uyie kayiem nono. Wach maduong'ie moloyo mane akelonu, kendo ma an bende nokelna en ni, Kristo notho nikech richowa kaka muma wacho. Noike, kendo nochieroa kuom nyemotho chieng' mar adek, bende kaka muma wacho. Nofwenyore ni Petro, kendo ni joote 12. Bang' mano nofwenyore kanyachiel ni jopuonjre ma kwan-gi oloyo 500, mang'eny gi pod nitie nyaka chil kawuono, to moko osetho. Bende nofwenyore ni Jacobo, eka kendo fwenyore ni joote duto. Bang'e mogik, an bende nofwenyore na apoya, mana ka nyathi monyuol apoya. An ema tinie moloyo kuom joote duto. Ok owinjore luonga ni jaote, nikech nasando kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye. To ng'uono mar Nyasaye emosemiya bedo kaka achaloni. Kendo ng'uono mane omiya ok osebet kayiem nono. Chutho asetiyo matek moloyo joote mamoko duto, to gi tekra awuon, to ng'uono mar Nyasaye ema notiyo kuoma. Emomiyo, kata bed ni wach noa kuoma kata kuomgi, to mano e gima waduto wapuonjo, kendo ema ne uyie. Koro kaka wapuonjo ni Kristo osechier oa kuom jomotho, ere kaka jomoko kuomu wacho ni joma otho ok nochier? To ka chier onge, to kara kata mana Kristo bende ne ok ochier. To ka Kristo ne ok ochier, to kara wach mwalando onge tiende, kendo un bende gima uyie onge tiende. To bende wanenore ka joma riambo kuom Nyasaye, nikech wasebedo kawacho ni ne uchiero Yesu oa kuom jomotho. To kara ne ok ochiere ka en adier ni joma otho ok chier. Nimar ka jomotho ok chier, to kara kata mana Kristo bende ne ok ochier. To ka Kristo ne ok ochier adier, to kara yie maru en kayiem nono, kendo pod un mana e richou. Bende mano dinyis ni joma osetho ma oyie kuom Kristo kara olal. Ka wageno kuom Kristo mana e ngimane kende, to kara wan e joma odhierie moloyo ji duto e piny. To en adier ni Kristo nochier oa kuom joma otho. En ema nokwongo chier mana ka gir singo ni joma otho biro chier. Tiende ni, kaka dhano nokelo tho e piny, e kaka dhano bende nokelo chier kuom tho. Kaka ji duto tho kuom Adam, e kaka ji duto nodok mangima kuom Kristo. To gini bi ka ng'ato ni kare owuon. Tiende ni Kristo ema nokwongo chier kaka gir singo, eka chieng' ma Kristo oduogo, to joge nochier. Bang' mano, chieng' giko nochopi, ma Kristo nochiwie loch Nyasaye Wuoro, kosetieko loch duto, gi teko duto, kod nyalo duto, nimar Kristo nyaka bed gi loch nyaka chop Nyasaye ket wasike duto e bwo tiende. To jasigu manotiek mogik en tho, nimar muma wacho niya,
Nyasaye noketo gik moko duto e bwo tiende.
To ka muma wacho ni gik moko duto, to nyaka ung'e ni mano ok oting'o koda Nyasaye, nikech Nyasaye ema noketo gik moko duto e bwo Kristo. To ka gik moko duto oseketi e bwo loch Wuowi, bang'e en bende enobed e bwo loch Nyasaye mane oketo gik moko duto e bwoye, mondo Nyasaye obed gi loch kuom gik moko duto. Koro ka chier onge, to ere ohala ma joma ibatiso nikech joma otho biro yudo? Ere gimomiyo ibatisogi nikech joma otho, ka joma otho ok chier ngang'? Koso wan to ere gima omiyo wayie bedo e masira seche duto? Owetena, awachonu adier nikech mor ma an go kodu kuom Kristo Yesu Ruodhwa ni, tho ochoma pile. Ka an mana dhana ma ok chier, to ere ber mane ayudo kuom kedo gi ondiegi Efeso? Ka en adier ni jomotho ok chier, to kara wachiemuru kendo wamethuru, nikech kiny wanatho mana kaka muma wacho. Kik wuondu, osiepe maricho ketho timbe mabeyo. Beduru gi rieko mondo uwe timo richo. Jomoko kuomu kia Nyasaye, awacho kamano mondo akuodgo wiu. Ng'ato nyalo penjo ni, Ere kaka ichiero joma otho? Koso ringruok manadi magini bedgo? To mano penye mofuo manadi? Donge kodhi ma iniwuoni chuoyo kuongo tho eka bet mangima? Bende gima ichuoyo ok en cham hie mabiro wuok bang'e, to en mana kodhi kende. Onyalo bedo mar ngano, kata mar cham, kata maramora. To Nyasaye miyogo kido kaka oneno ni longone. Kamano kodhi ka kodhi nigi kite owuon. To bende ringo mag gik moko ok en kit ringo achiel. To nitie ring dhano, gi mar le, gi mar winyo, kod mar rech. Nitie gik polo kod mag piny. To gik polo nigi duong' moro, kendo mag piny bende nigi duong' machielo. Nitie duong' mar wang' chieng', kod duong' mar dwe, kod duong' mar sulwe. To chutho sulwe achiel rieny matek moloyo machielo. Mano e kaka chier mar joma tho bende chalo. Ringruok miiko e lowo en gima tow, to ichiere ka gima ok tow. Ka oike, to onge gi duong', to ka ochiere to en gi duong'. Iike ka onyap, to ichiere ka en gi teko. Bende iike ka en ringruok mar pinyni, to ichiere ka en ringruok mar polo. Nitie ringruok mar pinyni, to bende nitie ringruok mar polo. Mano emomiyo muma wacho niya,
Adam, dhano mokwongo, nodoko ng'at man gi ngima. To Adam ma chien nodoko roho machiwo ngima.
To ringruok mar polo ok ema ne okwongo betie. To ringruok mar piny ema ne okwongo. Eka bang'e mano mar polo nobetie. Dhano mokwongo nochwe gi lowo mar piny. To dhano mar ariyo noa e polo. Jogo mochwe gi lowo chalo gi jal mane ochwe gi lowo cha. To jogo mag polo chalo gi jal mane oa e polo. Kaka wasebedo gi kido mar dhano mar lowo, e kaka wanabed gi kido mar jal mane oa e polo cha. To owetena, gima wacho ema, joma pod nigi ringruok mar pinyni ok nyal yudo gweth mar loch Nyasaye. Bende gima tow ok nyal bedo wuon gima ok tow. To winjuru mondo awachnu e wach moro mopondo. Ok wanatho waduto, to nolokwa ahucha kadiemo wang', ka tung' mogik oywak. Nimar ka oywak to jobotho nochier gi ringruok ma ok tow, kendo wan bende nolokwa, nikech ringruok ma tow ni nyaka rwakre gi ringruok ma ok tow. Adier, gima tho nyaka rwakre gi gima ok tho. Kuom mano, ka ringruok ma tow oserwakore gi ringruok ma ok tow, kendo ka gima tho oserwakore gi gima ok tho, eka weche mondikie muma nochop kare niya,
tho oselo, motiek chuth. In tho, ere lochoni? In tho, ere lit mikelo?
Lit mar tho en richo, kendo richo yudo teko kuom chik. Wagouru erokamano ni Nyasaye mamiyo walocho kuom Ruodhwa Yesu Kristo. Emomiyo owetena mahero, chung'uru motegno ma ok ung'ingni, kutiyo matek pile e tich Ruoth, kendo kung'eyo ni tich mutiyo kuom Ruoth ok nobed kayiem nono.